tababar ka saabsan xuquuqul insaanka waliba magaalada Baydhabo qabaday ururada bulshada rayidka iyo xubno ku dareeri maamulka dowlad goboleedka Koonfur Galbeedka Soomaaliya tababar kooda ka baraday horumariyowga xuquuqda dadka ku tirada badan yi iyo waliba ku qayb galay mas'uuliyiin ku tirsan maamulka Koonfur Galbeedka Cabdixamiid oo ku dareeri wasaaradda gargaarka maaraynta masiibooyinka Koonfur Galbeed oo furi tababarkana ku hadli walyaabaha diiradda la ka saaran doonanta maalmooda isu dareere tababarka
ka wasaaradaha ma sharafnayna in training-ku ama tababarku noocan ah qayb galna training-kaas oo ku saabsan ilaalinta xuquuqda aadanaha gaar ahaan dadka oo lagu tiri badan iyo dadka oo kulayba mabootiga leh sida oo ilaah subxaana wa tacaala diintiis ka sheegay naray warqadi karamaa bani aadama ee ilaahay in xuquuqda dadka bani aadamka ilaahay isu karaamay in akramakum indallahi atqaakum laata yaani hibla laandheeraha hibla laangaabeen jar keliya laandheeraha oo ilaahay talmaam meel leh buu kan oo ila alla ku obsan gabad umadan wada samanta dad muslimiin ilaahay indhiki marka hibla yaani laangaabo hibla laandheero in la ramaa xuquuqda si wada siman in la wada ilaali mas-uuliyad wadareed oo nasaarmo hay'ad sasmoonayaal bay buu may ba yani hambalyeene ama ka dhiir galiyaan ama ka buwaadiyaan dadaaladii ungada yani sidii la ilaali lahaa xuquuqda aadanaha ka dowlad ahaan ka wasaarad ahaan wasaaradana humanitarian la rahay waa xuquuqda aadanaha iyo gargaarka ku shaqeys in la ilaali xuquuqda aadanaha waa mandate-ka ama yani shaqada koowaad ama lamaad wasaaradda la ta ku midata marka barnaamijkan nin furiyi
si kastaba tababarkan iyo waliba si dirin lanka falanqayn doone arrimaha la xiriira horumariyowga xuquuqda dadka ku tirada badan ee ka nool Koonfur Galbeedka.